Pasolini, I see a pa from Tanzania. I'm walking my pambano black, you just see me, no. Oh, la la.
Sweet as sound.
And you live in Benny Jam, Benny Tune, come on, Mila. This shit is them, make him a lay off his head. Live in Benny Jam, Benny Tune, come on, Mila. This shit is them, make him a lay off his head. Every mama, now you land up in the Sula, now you land up in the Chula, now she put a mask to that. Na fukoni ya na kitu weta na juwa kupetiche kika atwa bachela. Na hula napenda sura, na yula napenda chula, na mshepuka mastura. Na fukoni ya na kitu weta na juwa kupetiche kika atwa bachela. We mambo ayo, kupeti ya unoti.
Weta kajibu moja,
kupeti ya unoti.
Kibu moja,
kupeti ya unoti.
Weta kajibu moja,
kupeti ya unoti. Chesha migu, chesha migu, chesha migu, chesha migu.